sinisidawa esale sitakiwe. Unotshwala, utshwala kuphela, nginikutshwala ngikhohlwe zinkinga. They judge me, bekhohlwe ngezinkinga. Tshwala bami phungulele lezinkinga.
Deadly now. Who's your choice? Coach,